Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 25, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Bambo, ndabwera kuza kuonani. Bambo, ndabwera kuza kuonani. Mabwera kuza ndiuona. Mabwera kuza ndiuona. Mtima wabwino kwambiri. Mtima wabwino kwambiri. Mulindi mtima wabwino kwambiri. Mulindi mtima wabwino kwambiri. Koma inu, mulindi mtima wabwino kwambiri. Koma inu, mulindi mtima wabwino kwambiri. Kodi muli kumva bwanji tsopano. Kodi muli kumva bwanji tsopano. Ndili kumva bwino. Ndili kumva bwino. Ana akupangirani chakudya. Ana akupangirani chakudya. Wandipangira chakudya. Wandipangira chakudya. Inde, mwana wanga wa mkazi, wandipangira chakudya. Inde, mwana wanga wa mkazi, wandipangira chakudya.
Dialogue for fluency.
Bambo, ndabwera kuza kuonani. Mabwera kuza ndiuona. Koma inu, mulindi mtima wabwino kwambiri. Kodi muli kumva bwanji tsopano. Ndili kumva bwino. Ana akupangirani chakudya. Inde, mwana wanga wa mkazi, wandipangira chakudya.
The two sentences cited in the first note are the following.
Tinapita kukaona bambo achabwera. Tabwera kudzaona bambo achabwera.
This first exercise is designed to give practice in using the particles ka and za, depending on whether you're coming or going. The sentence which contains ka will be the cue, and the sentence which contains za will be the response. Note that the verb stem itself is also changed. The tense of the verb is also changed.
Tinapita kutauni kukaona bambo achabwera. Tabwera kuno kudzaona bambo achabwera. Tinapita kwache kukayankhula naye. Tabwera kwanu kudzayankhula nanu. Tinapita kutauni kukavina. Tabwera kutauni kudzavina. Tinapita kumsika kukagulitsa malalanje. Tabwera kumsika kudzagulitsa malalanje.
Now some of these sentences in the opposite order. This time the sentence containing za will be the cue, and the sentence which contains ka will be the expected response.
Tabwera kumsika kudzagulitsa malalanje. Tinapita kumsika kukagulitsa malalanje. Tabwera kutauni kudzavina. Tinapita kutauni kukavina. Tabwera kwanu kudzayankhula nanu. Tinapita kwache kukayankhula naye.
Next set of sentences for learning. Notice the use of the object prefixes.
Ndabwera kudzakuona. Ndabwera kudzakuona. Ndabwera kudzakuonani. Ndabwera kudzakuonani. Mwabwera kudzandiona. Mwabwera kudzandiona. Mwabwera kudzationa. Mwabwera kudzationa. Tinapita kukamuona. Tinapita kukamuona. Tinapita kukawaona. Tinapita kukawaona.
The same sentences for fluency. Try to anticipate the tape using the printed English sentences as a cue.
Ndabwera kudzakuona. Ndabwera kudzakuonani. Mwabwera kudzandiona. Mwabwera kudzationa. Tinapita kukamuona. Tinapita kukawaona.
The following pairs of sentences are conversationally related to one another. That is, the first one is a statement and the second is a question which asks for confirmation. The purpose of the exercise is to give practice in handling object prefixes.
Tidzakuthandiza. Mudzandithandiza. Tidzakuthandiza. Mudzanditandiza. Tidzakuthandizani. Mudzanditandiza. Tidzakuthandizani. Mudzanditandiza. Tidzakuthandizani. Mudzatithandiza. Tidzakuthandizani. Mudzatithandiza. Tidzamuthandiza. Mudzamuthandiza. Tidzamuthandiza. Mudzamuthandiza. Tidzawathandiza. Mudzawathandiza. Tidzawathandiza. Mudzawathandiza.
The following are pairs of conversationally related sentences in which one has to change from first person to second person object prefix according to the sentence. This particularly is true of the second person plural object.
Ine. Mungandigulitse kuku zingati. Ndingakugulitseni ziwiri. Ine. Mungandigulitse kuku zingati. Ndingakugulitseni ziwiri. Ife. Mungatigulitse kuku zingati. Ndingakugulitseni ziwiri. Iye. Mungamugulitse kuku zingati. Ndingamugulitse ziwiri. Iwo. Mungawagulitse kuku zingati. Ndingawagulitse ziwiri.
The remainder of this exercise, as shown in the book, will not be recorded. It's based on entirely different sentences, but operates on much the same principle. Here's another series of sentences for practicing object prefixes. First, for learning.
Mungandiuze njira yopita kumwanza. Mungandiuze njira yopita kumwanza. Mungatiuze njira yopita kumwanza. Mungatiuze njira yopita kumwanza. Angatiuze njira yopita kumwanza. Angatiuze njira yopita kumwanza. Anatiuza njira yopita kumwanza. Anatiuza njira yopita kumwanza. Sana tiuze njira yopita kumwanza. Sana tiuze njira yopita kumwanza. Sana muuze njira yopita kumwanza. Sana muuze njira yopita kumwanza. Sina wauze njira yopita kumwanza. Sina wauze njira yopita kumwanza.
Now open the book and try to give the sentences ahead of the tape.
Mungandiuze njira yopita kumwanza. Mungatiuze njira yopita kumwanza. Angatiuze njira yopita kumwanza. Anatiuza njira yopita kumwanza. Sana tiuze njira yopita kumwanza. Sana muuze njira yopita kumwanza. Sina wauze njira yopita kumwanza.
End of Unit 25. Foreign Service Institute Chinyanja Basic Course, Unit 26, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Zikomo bambo. Zikomo bambo. Lowani bambo. Lowani bambo. Ulimbidelo. Ulimbidelo. Ngati mupita kulimbe lero. Ngati mupita kulimbe lero. Ndifuna kudziwa ngati mupita kulimbe lero. Ndifuna kudziwa ngati mupita kulimbe lero. Ndilikupeneka kwambiri. Ndilikupeneka kwambiri. Apita kuti lero. Apita kuti lero. Nanga amai, apita kuti lero. Nanga amai, apita kuti lero. Amai, apita kumunda. Amai, apita kumunda.
Notice in the next to last sentence of this dialogue that the tense of the verb in the English translation does not match the tense of the verb which is heard in the tape recording. Nyanja has, of course, two tenses, both of them spelled A-P-I-T-A, and the difference between the two tenses is one of tone. Tone of the first syllable. Dialogue for fluency.
Zikomo bambo. Lowani bambo. Ndifuna kudziwa ngati mupita kulimbi lero. Ndilikupeneka kwambiri. Nanga amai apita kuti lero? Amai, apita kumunda.
Exercise 1. Practice in contrasting the unmarked tense and the na tense.
Mai, apita kuti lero? Mai, anapita kuti dzulo? Mai, apita kuti lero? Mai, anapita kuti dzulo? Mupita kuti lero? Munapita kuti dzulo? Mupanga chiyani lero? Munapanga chiyani dzulo? Apita, apanga chiyani lero? Apita, anapanga chiyani dzulo?
Now, practice in contrasting the affirmative and negative forms of the unmarked tense.
Ine ndipita kumunda lero. Sindifuna kupita kumunda lero. Ife tipita kumunda lero. Sitifuna kupita kumunda lero. Iye apita kumunda lero. Safuna kupita kumunda lero. Iwo apita kumunda lero. Safuna kupita kumunda lero.
In the last exercise on page 99, there are questions, and those same questions are then included in statements of the type, I would like to know whether.
Mupita kulimbe lero. Ndifuna kudziwa ngati mupita kulimbe lero. Mugwira ntchito lero. Ndifuna kudziwa ngati mugwira ntchito lero.
End of Unit 26.
Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 27, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Dua lonseri. Dua lonseri. And itu. And itu. Mukwavuti tsamai kwambiri. Mukwavuti tsamai kwambiri. Sikwavuti tsaiyai. Sikwavuti tsaiyai. Dziko lino ndilovuta. Dziko lino ndilovuta. Kuti dziko lino ndilovuta. Kuti dziko lino ndilovuta. Muli kudziwa kuti dziko lino ndilovuta. Muli kudziwa kuti dziko lino ndilovuta. Kuwapeza madzulo ano. Kuwapeza madzulo ano. Ndidzakhala wokondwa kuwapeza madzulo ano. Ndidzakhala wokondwa kuwapeza madzulo ano.
Dialogue for fluency.
Dua lonseri. And itu. Mukwavuti tsamai kwambiri. Sikwavuti tsaiyai. Muli kudziwa kuti dziko lino ndilovuta. Ndidzakhala wokondwa kuwapeza madzulo ano.
The following series of sentences illustrates uses of the O form of the verb. They should be done first with books closed for imitation, learning, and comprehension. Each sentence will be given twice.
Kuli njira yopita kumwanza. Kuli njira yopita kumwanza. Kuli msewu wopita kumwanza. Kuli msewu wopita kumwanza. Kuli msewu umoji wopita kumwanza. Kuli msewu umoji wopita kumwanza. Kuli misewu iwiri yopita kumwanza. Kuli misewu iwiri yopita kumwanza. Kuli misewu iwiri yopita kumwanza. Kuli mabasi awiri opita kumwanza. Kuli mabasi awiri opita kumwanza. Kuli basi imodzi yopita kumwanza. Kuli basi imodzi yopita kumwanza. Pali ndege yopita kumwanza. Pali ndege yopita kumwanza.
The same set of sentences, this time with books open. Following the English and trying to give the Nyanja before the tape. Each sentence will be given once.
Kuli njira yopita kumwanza. Kuli msewu wopita kumwanza. Kuli msewu umodzi wopita kumwanza. Kuli misewu iwiri yopita kumwanza. Kuli mabasi awiri opita kumwanza. Kuli basi imodzi yopita kumwanza. Pali ndege yopita kumwanza.
The following is another quite similar set of sentences, done this time in the form of a substitution drill.
Dziko lino ndilovuta. Dziko lino ndilokondweretsa. Nchito. Nchito ino ndiyokondweretsa. Mapunziro. Mapunziro ano ndiwokondweretsa. Mapunziro. Mapunziro ano ndiwovuta. Njira. Njira ino ndiyovuta.
End of Unit 27.
Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 28, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Moni apita. Moni apita. Zikomo bambo. Moni. Zikomo bambo. Moni. Mulibwanji. Mulibwanji. Ine ndiri bwino. Ine ndiri bwino. Pobwera kuno ndithu. Pobwera kuno ndithu. Ndavutika pobwera kuno ndithu. Ndavutika pobwera kuno ndithu. Koma bambo ndavutika pobwera kuno ndithu. Koma bambo ndavutika pobwera kuno ndithu. Mwaenda bwanji nanga. Mwaenda bwanji nanga. Dinasochera. Dinasochera. Yozungulira. Yozungulira. Njira yozungulira. Njira yozungulira. Ndinaenda njira yozungulira. Ndinaenda njira yozungulira.
Dialogue for fluency.
Mwoni apita. Zikomo bambo. Mwoni. Muli bwanji. Ine ndili bwino. Koma bambo ndavutika pobwera kuno ndithu. Mwaenda bwanji nanga? Ndinasochera. Ndinaenda njira yozungulira.
The student will notice that the tape-recorded sentences, which go with the exercise at the bottom of page 105, do not bear any systematic relationship to one another. For this exercise, the student should be responsible for getting his own questions and answers from his own live teacher. And the questions and answers on tape are intended merely to suggest the kinds of questions and answers that individual students may get. At the same time, the tape-recorded material, since it's not printed in the book, can serve as comprehension practice or as dictation practice.
Kubwera. Mwavutika kubwera kuno. Iyai ndavutika pangono basi. Kubwera. Mwavutika kubwera kuno. Iyai ndavutika pangono basi. Kupikira. Mai avutika kutipikira chakudya. Iyai sana vutike. Kugona. Wagona tsiku lonse. Kodi avutika kuguritsa. Ndinaguritsa chimanga changa movutika. Inenso ndinavutika mulungu watha. Kuyankhula. Ndimavutika kuyankhula chinyanja. Chinyanja chima kufuta anieti. Kukonza. Wavutika kukonza njinga. Njinga ya muvuta eti.
End of Unit 28.
Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 29. Basic dialogue. Dialogue for learning.
Moni ajoni. Moni ajoni. Moni bambo. Moni bambo. Muli bwanji. Muli bwanji. Mtendere ndithu. Mtendere ndithu. Munadzera mseu uti. Munadzera mseu uti. Dinadzera mseu wakumidima. Dinadzera mseu wakumidima. Sindina vutike pobwera kuno. sindinavutike pobwera kuno. Ndinakwera basi. Ndinalipira 4 on 6. Ndinalipira 4 on 6. Anakuberani pamenepo.
Dialogue for fluency.
Moni ajoni. Moni bambo. Mulibwanji. Mtendere nditu. Munadzera mseu uti. Dinadzera mseu wakumidima. Sindinavutike pobwera kuno. Ndinakwera basi. Ndinalipira 4 on 6. Anakubelani pamenepo.
Conversation. Use the following conversational material in talking about purchases, both in terms of pounds, shillings, and pence, and in dollars.
Chipewa. Munagula chipewa eti. Ndinachigula kusitoro. Ndinalipira 1 pound 1 shilling. Munalipira $3. Buku. Munagula buku eti. Ndinaligula kusitoro. Ndinalipira 10 shillings. Munalipira $1.40. Malaya. Munagula malaya eti. Ndinawagula kusitoro. Ndinalipira 1 pound 1 shilling. Munalipira $3. Koloko. Munagula koloko eti. Ndinaigula kusitoro. Ndinalipira 5 pounds. Munalipira $14.
In the preceding exercise, there was use for concords, and there was also practice in the equivalents in sterling and in dollars. In the following exercise, of which only the beginning is recorded, the prices are those which you are likely to obtain in Malawi.
Mazira. Munagula mazira eti. Ndinawagula kumsika. Ndinalipira 2 pence limodzi. Ntochi. Munagula ntochi eti. Ndinazigula kumsika. Ndinalipira 1 penny ziwiri. Nyama ya ng'ombe. Munagula nyama ya ng'ombe eti. Ndinaigula kumsika. Ndinalipira 1 6 palibisi. Nsomba. Munagula nsomba eti. Ndinazigula kumsika. Ndinalipira 9 pence imodzi.
As in most of these exercises, the instructor and or the student should continue using many other articles of merchandise so as to become accustomed to price levels of various kinds of merchandise in Malawi.
End of Unit 29.
Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 30, Basic Dialogue. Dialogue for Learning.
Tamverani nonsenu. Tamverani nonsenu. Wochokera ku America. Wochokera ku America. Mulendo watu wochokera ku America. Mulendo watu wochokera ku America. Lero tilindi mulendo watu wochokera ku America. Lero tilindi mulendo watu wochokera ku America. Dzina lake ndi Peter. Dzina lake ndi Peter. Ngati ali ndi mau. Ngati ali ndi mau. Tifuna kuti atiuze ngati ali ndi mau. Tifuna kuti atiuze ngati ali ndi mau. Choncho, tifuna kuti atiuze ngati ali ndi mau. Choncho, tifuna kuti atiuze ngati ali ndi mau. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri.
Dialogue for fluency.
Temverani nonsenu. Lero tilindi mulendo watu wochokera ku America. Dzina lake ndi Peter. Choncho, tifuna kuti atiuze ngati ali ndi mau. Zikoma kwambiri.
The following series of sentences illustrates and drills the difference between the infinitive and the negative subjunctive.
Sakufuna kutiuza njira. Tikufuna kutatiuze njira. Sakufuna kupita kumsika. Tifuna kutapita kumsika. Siti kufuna kupita kumsika. Akufuna kutitipita kumsika.
The remaining sentences contain object prefixes. Otherwise, the exercise continues as before.
Siti kufuna kukupigirani chakudya. Mukufuna kuti ndikupikireni chakudya. Sindikufuna kugula chipewa ichi. Mukufuna kuti ndichigule ine. Mukufuna kuti ndichigule ine. Sakufuna kutithandiza. Tikufuna kuti atithandize. Sakufuna kuyigulitsa njinga yache. Tikufuna kuti ayigulitse. Sindikufuna kutenga mabuku. Mukufuna kuti ndiatenge.
End of Unit 30. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 31, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Inu apita, muri okwatira? Inu apita, muri okwatira? Pepani bambo. Pepani bambo. Sindinakule. Sindinakule. Mulibe chibwenzi. Ndirinacho kwathu. Ndirinacho kwathu.
Dialogue for fluency.
Inuapita, mulio kwatira. Pepani bambo. Sindinakule. Mulibe chibwenzi. Ndirinacho kwathu.
Exercise 1. Practice in the use of the enclitic be as a negative marker with the stem li. This exercise also gives practice in use of concordial prefixes with the stem ambiri.
Malalange. Mulindi malalange. Ndiribe malalange. Kuno kulibe malalange ambiri. Malalange. Mulindi malalange. Ndiribe malalange. Kuno kulibe malalange ambiri. Chimanga. Mulindi chimanga. Ndiribe chimanga. Kuno kulibe chimanga chambiri. Mazira. Mulindi mazira. Ndiribe mazira. Kuno kulibe mazira ambiri.
Questions on the dialogue. Do not go on to the next unit until these can be answered quickly and naturally.
Peter aliwokwatira. Peter alindimkazi kwao. Inu muliwokwatira. Mufuna kukwatira. Mulindi njinga. Mulindi ndege.
End of Unit 31.